ngathi nimjwela kabi. Wayini mujwele so, uyathi nimjwela kabi. Yekelani ukujwela magubani, ngithi yekelani ukujwela magubani. Yeka, 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 yeka.
Mina ngwase sofala, ngiphume korongosa. Mina ngwase sofala, ngiphume korongosa. Wayithinza, wayithinza, wayithinza inyoka emphuthini. Wayithinza, wayithinza, wayithinza inyoka emphuthini. Kaphela, kaphela, kaphela ungawela emphuthini. Kaphela, kaphela, kaphela utowela emphuthini.
Yeka, 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 yeka.
Aqhube mfana ngesigidi, aqhube mfana ngesigidi, aqhube mfana ngesigidi, aqhube mfana ngesigidi.
Lenzaba seyidinga mabutho,
makele yizela kamabutho.
Lenzaba seyidinga mabutho,
makele yizela kamabutho.
Lenzaba seyidinga mabutho,
makele yizela kamabutho. Ikusa ikulu kababa, makele yizela kamabutho.
Baqhube mfana ngesigidi, baqhube mfana ngesigidi, baqhube mfana ngesigidi, baqhube mfana ngesigidi.
Wayini mujwele so, uyathi nimjwela kabi. Wayini mujwele so, uyathi nimjwela kabi. Yekelani ukujwela magubani, ngithi yekelani ukujwela magubani.
Yeka,
yeka, yeka, yeka.
Mina ngwase sofala, ngiphume korongosa. Mina ngwase sofala, ngiphume korongosa. Wayithinza, wayithinza, wayithinza inyoka emphuthini. Wayithinza, wayithinza, wayithinza inyoka emphuthini. Kaphela, kaphela, kaphela ungawela emphuthini. Kaphela, kaphela, kaphela utowela emphuthini.
Yeah, come.